Give it to me like a sponsor. Me want you faster. Girl, let me see the way you move your body and the way you're fine. You fit in on me world, oh my girl. You fit in on me shoe, oh my girl. Yeah, yeah. I wanna give you everything of your life.
Kanyaga, bado nazipeleka na bado unachanganya. Fanya nina tetema, tukanyage kishagada. Waanze kukereka midoma wakishanga. Wapaki wakitetema. Baby, you know you're the love and the love that surrounded my life. Tufuraya dimshakatara. Let me show you the Africa love. Nilikupata Africa, Africa kiringaring. Paka majungo, venye bado nafika, unafika. Shepu la chupa na maliza mama.
Mos queen pin ni aluta. Competition unakaza kina nduta. Kagets huwezi sota. Mahitas wana save matata. Desa meremeta pepeta. Ukijit na baki na data. Chora yote ligi sakata. Mimi wewe kila dakika. Unazingua unavyo tingika. Unachanganya unavyo katika. Unakil vele kweli ujanika. Queen sijui kukatia. Nafinye smile umenipatia. Neo crown nimekuvalisha. Kingsley wa mchizisha. Big man analia katika.
Baby, you know you're the love and the love that surrounded my life. Tufuraya dimshakatara. Let me show you the Africa love. Nilikupata Africa, Africa kiringaring. Paka majungo, penye bado nafika, unafika. Shepu la chupa na maliza mama.